2 Timoteyo 4.
Pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa Kristu Yesu, amene adzaweruza anthu onse, amoyo ndi akufa omwe. Ndipo potamanda kubwera kwake ndi ufumu wake wa Kristuyo, ndikukulamula ndithu kuti uzilalika mawu a Mulungu, uzilalika molimbikira, pa nthawi imene anthu akuwafuna, ngakhalenso pamene sakuwafuna. Uzivalozera zolakwa zawo, uziwadzudzula, uziwalimbitsa mtima, osalephera kuwaphunzitsa moleza mtima kwenikweni. Paja nthawi idzafika pamene anthu asidzakana chiphunzitso choona. Mmalo mwake, chifukwa cholakalaka kumva zowakomera zokha, adzadzisankhira aphunzitsi ochuluka omawawuza zimene iwo akufuna. Adzafulatira choona, osafunanso kuchimva, ndipo adzangotsata nthano chabe. Koma iwe, uzikhala maso pa zonse, pirira pa zowawa, gwira ntchito yolalika uthenga wabwino, kwaniritsa udindo wako mosamala. Paja ine ndiye moyo wanga wayamba kale kuthiridwa ngati nsembe, ndipo nthawi yafika kuti ndinyamuke ulendo wanga wochoka mmoyo uno. Ndamenya nkhondo yabwino, ndatsiriza bwino mpikisano wa liviro, ndasunga chikhulupiriro. Tsopano chimene ndikudikira ndi mphotho ya chilungamo imene Mulungu wandisungira. Ambuye amene ali woweruza wolungama, ndiwo amene adzandipatsa mphothoyo pa tsiku la chiweruzo. Tsonotu sadzangopatsa ine ndekha ayi, komanso ena onse amene mwachikondi akudikira kuti Ambuyewo adzabweranso. Uyesetse kubwera kuno msanga. Paja Dema adandisiya chifukwa chokonda zapansi pano, adapita ku Tesalonika. Kilesike adapita ku Galatia. Ndipo Tito adapita ku Dalmatia. Luka yekha ndiye ali ndi ine. Ukatenge Mariko, udzabwere naye kuno, chifukwa amene uja angathe kundithandiza pa ntchito. Ndidatuma Tikiko ku Efeso. Pobwera unditengereko mwinjiro wanga umene ndidasiya kwa Kalipo ku Troasi. Unditengerenso mabuku anga, makamaka aja azikopawa. Alexandro, misiri wa zosulasula, uja adandichita zoyipa kwambiri. Ambuye adzamlanga molingana ndi zimene adachita. Iwenso uchenjere naye, chifukwa iye uja adatsutsa kwa mphamvu zolalika ife. Pamene ndinkadziteteza pa mlandu wanga poyamba paja, panalibe ndi mmodzi yemwe amene adabwera kudzandithandiza. Onse adangondisiya ndekha. Mulungu awakhululukire. Koma Ambuye adakhala nane limodzi, adandilimbitsa mtima kuti ndilalike mawu onse a uthenga wabwino, kuti anthu a mitundu yonse awamve. Motero ndidapulumuka mkamwa mwa mkango. Ambuye adzandipulumutsanso kuchilichonse chofuna kundichita choyipa, ndipo adzandisunga bwino mpaka kundilowetsa mu ufumu wake wakumwamba. Kwa iye kukhale ulemerero kwa muyaya. Amen. Uperekeko moni kwa Pulisika ndi Akwila, ndiponso kwa mbanja la Onesifore. Elasto adatsalira ku Korinto, ndipo Trofimo ndidamsiya akudwala ku Mileto. Uyesetse ndithu kubwela isanafike nyengo ya chisanu. Yubulo, Pude, Lino, Claudia ndi abale ena onse akutimoni. Ambuye akhale nawe. Mulungu akukomereni mtima nonse.